ana wa banka ya Uganda enkuru Mike Atingiego ategeezezza nti enkola eno y'okukendeeza ku nsimbi ezeewolebwa nungi ddala era egenda kuyambako gavumenti okwongera okusembeza obuweereza obugasa abantu mu kifo ky'okwejalabya. Mike Atingiego ategeezezza nti gavumenti esaanye eyongere okulowooza ku ky'okukendeeza okwewola munda mu ggwanga kubanga ebitongole eby'obwannannyini ebiwoozi by'ensimbi byolekedde nabyo okukosebwa ennyo. Mu mbalirira ey'omwaka ogujja 2026-2027 minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga eyagala kukendeeza embalirira ey'eggwanga okuva ku siringi triliyoni 7.2 ez'omwaka guno okugenda mu maaso okudda ku triliyoni 6.9 mu mwaka w'ebyensimbi ogujja. Omuteesiteesi omukulu minisitule ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhani Gobi agamba nti okukendeeza ku mbalirira eno kigendereddwamu okukendeeza ku nsimbi gavumenti zeyewola okuva mu nsi ez'ebweru n'ensimbi gavumenti zesasaanyiza mu bitongole eby'ebweru olwo bannayuganda ne basigala nga beeyaguza lujjo. Kino kijjidde mu kiseera nga gavumenti ya Uganda etandise okuteeka mu nkola omutendera ogwokuna ogw'enteekateeka nnamutaayiika eyitibwa National Development Plan wamu n'enkola eya Tenfold Growth Strategy egendereddwamu okukuza ebyenfuna by'eggwanga okutuuka ku buwumbi $500,000,000 omwaka 2024 we gunaatuukira.